dajimsafi.com.
When you suffer in death, hai kosi mikosi, abiria walokosa shukurani, ila ukweli tumetoka mbali.
Mbali.
Tulia kidogo chulize maswali, tumeipata wapigi amani. Nanja tunaisikia bombani, uchumi tumewazidi majirani. Tuwache story za mtani, tuendele na safari.
Tuendele na safari, safari yo.
Tuna kazi, kazi ya kujenga uchumi. Tuna kazi kusimama kidigitali, tongeze nguvu kwenye safari. Sio muda wa kubadilisha magurudumu. Jamani tupo kilimani, magurudumu yenyewe hayaelewani. Halafu hata ya fanani. Tunasonga mbele kwa safari.
Tuendele na safari, safari yo na safari. Tuendele na safari.
Mama Samia dereva wa safari. Mama Samia anaongoza safari. Mama Samia ndiye jemedari. Tuendele na safari, safari.